yeah. Oh yeah. Oh yeah. Classic. Leo baby tutoke, mina taka ni kutoe dina. Weni kande kakupe, ni mwenzako ujanja sina. Leo baby tutoke, mina taka ni kutoe dina. Weni kande kakupe, ni mwenzako ujanja sina. Ae, una mapenzi moto moto, na changa nyikiwa, na vyo dede kama mtoto, nikiwa mbali unalia. Una mapenzi moto moto, na changa nyikiwa, na vyo dede kama mtoto, nikiwa mbali unalia. You are so beautiful, beautiful, beautiful. Aya, na kupenda ulivyo, ulivyo, ulivyo. Mama, wana wena enjoy. Fall in love, fall in love, fall in love. Ah, nimesema viko pete, pete, pete. Baby, na nyumbani nikulete, nikulete, nilete. Ani, shida tabu tuwe wote, wote, wote. Wewe kigoma mwisho wa leli, kigoma. Wengine na waona matapeli, nimezama. Baby, wewe kigoma mwisho wa leli. Siwaseke, japo wana kusema vibaya, uzuri ya wakufiki. Kama moyo ungekuwa nguo, ningekupa mazima, usinirudishie. Na wewe ndo langu chaguo, ushaniteka mazima, unihurumie. Kupenda ni mimi, kalongea, minisha data, wakata kile mili, natangaza ndoa. Tawaseme kibwata, kupenda ni mimi, kalongea. Oh my love, so beautiful, beautiful, beautiful. Aya, na kupenda ulivyo, ulivyo, ulivyo. Mama, wana we na enjoy, na enjoy, na enjoy. Mwaya, nimesha fall in love, fall in love, fall in love. Aya, nimesema viko pete, pete, pete. Baby, na nyumbani nikulete, nikulete. Furahi sana we umeniweza kwako janja sina kende kwa baba mama watafurahi sana. Alright, alright.